Inqutule impazi mahukule ziyandaba awunaba lava fana lava bazamo kwenzani impi isihlangene ngakuphi unganginyathela imfana
Hayi we umfasco bo bathini laba kumi?
Hayi we mfo amthembu ngangadressa nje nation nami njengenkosi kaMasikandi ukuthi abantu fana babe noxolo ezweni. Yababona sebeyangiphaphela ke impela manje ngifuna ukubashaya futhi athi ngibashaye.
Bayekeni bahleke bebezohleka abantu ngaphetanga. Bayekeni bahleke bebezohleka abantu ngaphetanga. Bayekeni bakhulu bebezohleka kubantu. Bayeren bakulu bebezohle babantu ngaphetanga. Bebezohle babantu ngaphetanga. Yema phetu shuno isiqhwaga labayazi nababatshela. Yema phetu shuno nkanya labayazi nabababuza. Yema phetu shuno nesitayela labayazi nababatshela. Bayeren bakhokhe ukukhulisa abantu. Bayeren bakhulu umhlaba lona umhlaba mina ngubonile. Wathatha bafwethu wathatha maka wakithi. Abavuma usaphile uvunye ungasekho. Abakuthanda usaphila uthanda ungasekho. Umhlaba lona umhlaba mina ngubonile. Wathatha bafwethu wathatha maqa wakithi. Abakuthanda usaphila uthanda ungasekho. Abakuvuma usaphila uvunye ungasekho. Bayekeni bakhokhe bayekeni bakhulu
bebezohlebabantu ngaphetanga.
Bayekeni
bakhokhe
bayekeni bakhulu
bebezohlebabantu ngaphetanga.
Bayekeni bakhokhe
bebezohlebabantu ngaphetanga. Bebezohlebabantu ngaphetanga. Bebezohlebabantu
Avelela suka lahla asho ngangena ngiyumgudluzo wamadoda amaningi namane ngaphezulu ngalokhu ngahlizile nje wami. Ibunja ligeza noma ngabe velihlale umgqokiso wamabhinca ngempela madoda agqoke impahla ephezulu expensive. Ngikhuluma ngo-1 cake yaphezulu madoda gqoke impahla encane singamabhinca nje cross off VR bangamabunjwa manje abantu awubhele angiwazi ukuthi ngithi ngiyaqhoka ngibe ngigqoke iy'mpahla ebhathe iy'kati iy'mpahla zey'ngane zesikolo uma ziqhamuka emakhaya nami iyogqoka ikati bese ifuna ukuyogudla ikhati ngeke ngikwazi lutho mina ngumgqaziso wamadoda agcola umoya ey'swini madoda. Khiphana umoya madoda ey'sini noma sengiyoze ngibize umamalengwe nochatha adile nje nani adile nani. Ngifiye waxhaphazela izise madodeni nge-afro maskati batho sikati kwenzakalayo ngizowamoshela umaskani. Ngikhuluma nje ngina 2 million viewers ku-YouTube maboneni. Ilapho abangani bami okuvele khona ukuthi le nto yakuphi baze bathi ambitious heavyweight. Mina ngisiqhwaga singene ngumsindo amadoda kweza marekhodi bakhala bathi sound uphansi. Bazama ukucikelela igama lethu bathi konke kuyaphela. Yini khuluma ngo 2-in-1 VD twala phansi mnambithe mabhekazi isigodi mxasilulu kwezamatekisi bathi angibathi miliki. Mina ngunqesha uqaba kayivuta ivuta ngebhodela kulaba selawugoge ekunyesi ngeminyaka ama-80s isicupho sengcuphela esicisho mihla phansi amphazima wayithatha ubaba uVD wayibeka phezulu madoda wathi angibathi. Hayi ngeke ngeke ngixolise madoda ngizolonga ze ngibashaye olista olisekubanamsa athi ngime khona la angiyibongeli phela mina ngize ngiyofika ekhaya me ayeren bakhoke bayeren bakhulu bayeren bakhoke bayeren bakhulu bayeren bakhulu.